kwibanira na Yesu ngwino nawe umusange akubere igisubizo niwe mahoro yanjye amani dushaka niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niwe mahoro yanjye amani dushaka niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora. Mvuga kubera ibyo yankoreye nzamubwira nabanze kugira ngo bamumenye niwe mahoro yanjye ama ibyo ashaka niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niwe mahoro yanjye ama ibyo ashaka niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora. Nimuze tumwitegure kuko vuba agiye kuza kugira ngo nagaruka tuzijyanire mu ijuru niwe mahoro yanjye ama ibyo ashaka niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niwe mahoro yanjye ama ibyo ashaka niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora niunjana mu nzira kandi akangarura niwe unyobora.